filled up and started to spin. It's DJ Pink the Band. Get it turned up. Pink DJ's Entertainment Mix.
Suelto eso y doy a Dios mi alabanza. Aunque me fallen, sigo dando la mano, porque soy hijo de Dios, porque soy cristiano. Quito todo obstáculo.
Entertainment Mix.
Mtoto ni baba yake, mtoto ni baba yake na wangu najua. Mtoto ni baba yake, mtoto ni baba yake na wangu najua. Au bila we ni na nini, nini? Na nitakula nini, nini? Au bila we ni na nini, nini? Na nitakula nini, nini? Inaja kwako, wendo baba, wendo baba. Nalia kwako, wendo baba, wendo baba. Na kwa makwako, wendo baba, wendo baba. Nalia kwako, wendo baba, wendo. Ulisema watoto wakuje, na nimekuja baba. Ulisema watoto wakuje, na nimekuja baba. Na kufuata kama mtoto wa prime. Ndani yako kuna blessings and I know. Umenipa mi uhai na bado. Vipi tena mi nitakuweka kando. Nitakufuata kama mtoto wa prime. Ndani yako kuna blessings and I know. Umenipa mi uhai na bado. Vipi tena mi nitakuweka kando. Ulisema watoto wakuje, na nimekuja baba. Ulisema watoto wakuje. Vita vyangu baba unipiganie. Mimi sina namna, mimi sina njia. Ona moyo wangu unavokulilia. Vita vyangu baba unipiganie. Mimi sina namna, mimi sina njia. Ona moyo wangu unavokulilia.
Baba nipe nguvu, sababu nimechoka. Nipe nguvu, sababu nimechoka.
Nimechoka, Chuka kupita kwa barabara wakiniona wanachuka mimi najua nimekosa. Lakini kama nimuka dideso nimeiona fasi
hey, ni mababa nimechoka. Nimechoka kupita kwa barabara wakiniona wanacheka mimi najua nimekosa. Lakini kama nimuka dideso nimeiona fasi tena.
Ni wewe nakuita, maisha yangu yamenilemea. Ni wewe nakuita, ni wewe nakuita, maisha yangu yamenilemea. Ni wewe nakuita,
hey baba nipe nguvu, sababu nimechoka. Nipe nguvu, sababu nimechoka.
Kwa ujuzi mbele yako mimi ni danda. Uko commercial me homeless kwa vibanda. Kawaida Labda nina didimia, yani 100% asilimia.
Baba niko chini ya miguu yako, mimi kama doti machoni pako. Wacha leo mini kupe sifa zako, sifa na utukufu zote ni zako. Sometimes na jepinge kifuwa, but najua bila kwa dinge kwa difference bro. Sometimes wana nipa sifa zango, but always remind them to give God the glory. Sometimes wana wana mini noma, but najua bila we God me na nipa word. Sometimes wana wana mini
wakakata nasikia nimejazwa na roho walai. Mbele zake misi fiber grace nisafishe leo niko high.
Oh, nine, nine. When you turn up niko chini, nipeleke ni hospitalini. Na bonga nisema ngenini, na yendio boss.
Mina nye njekea kama tena nmisho wa mwezi. Ameniepusha kutoka wezi, amenipa nguvu kama siwezi. Sasa mina waka kama chua kikwezi.
Sometimes na jepinge kifo, but najua bila kwa dinge kwa difference bro. Sometimes wana nipa sifa zango, but always remind them to give God the glory. Sometimes wana wana mini noma, but najua bila we God me na nipa word. Sometimes wana wana mini
ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu watu masau kubre. Yani urale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu watu unasau kubre. Hey, wako prea nisikoma baada ya ibada. Uja give thanks to ino nataka anada. Umerauka uja bongo to your father. Ushashika kila itauna washa kishada. Diba yubose devil is a devourer. Usipochunga ata kudivauya. Unapakueka God closer. Please repent kama una makosa. Nipoku go down kwa magoti yo. Si ile ten tuko kwa mgori yo. Anaiza kutiche ndo odijo. Babi mnati ama odijo. Imagine
ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke. Alafu watu unasau kubre. Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke. Alafu watu unasau kubre.
Uzuri wa prayer uliza pampulo na sila. Walifungua milango za jela. Soja kauliza oma na uefwe nishina. Ikabidi amewajua jina. Shadrach, Meshach and Abednego. Mfalme akasema yo you can go. Kutoka leo tuta praise your God. Akakubali sanamu zake zinabo.
Bila prayer midedanga.
Bila prayer midedanga.
Kusaka kusua bahari.
Bila prayer midedanga. Najua, najua nitaona mazuri. Najua, najua nitaona mazuri. Mazuri, mazuri nitaona mazuri. Mazuri, mazuri nitaona mazuri.
Na sufuria zangu lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa beta one day. Pate furaka, smile kabeta one day. Wasazi wa bibi wape panga haende. Life yangu iko dry, rafiki zangu nipende.
Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara.
Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara.
Mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua
siku moja nitamuona papa. Hata kama,
kama
mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua
siku moja nitamuona papa. Najua,
najua
nitaona mazuri.
Najua,
najua
nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri
nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri
nitaona mazuri.
Aombi yangu wanayasikia. Ina imani atanichipia. Wano nicheka na kunichukia. Nikashinda watashangilia. Maombi yangu wanayasikia. Na imani atanichipia. Wano nicheka na kunichukia. Nikashinda watashangilia.
Ona jina, akanibadilisha
jina eja na hekima oh, anipe bila kupima
aje
ina walio nisaliti nikae na ufiti hilo ndio ombi langu ina marafiki anipe wafiti
hilo ndio ombi langu hey, mazuri mazuri nitaona na na hey, mazuri mazuri
Nishampata tabibu wangu sitapaniki yendo napendaga ashanipa support kwa magoti nishapata manoti hata uwe robot singongoti siogopi nobody na nilivyo vionanga kwa TV makazeti na kwenye sinema yamekuwa shwari yamenyoka mambo wanadamu kuzua maswali ni vipi chati ni za malengo binadamu na zamu yake kukosa riziki kukiti mahitaji shida kasoro ni sendi kwa isi ya naipinga nafsi
Nisha piga dua kwa Mungu salama. Akanipa hati na mwendo. Chumbula, 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 chumbula.
Nipepea, nipepea.
Chumbula, 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 chumbula.
Zambe yako kinyoso.
Chumbula, 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 chumbula.
Never paniki.
Chumbula, 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 chumbula.
I wanna dance to the king for what he did for me. Oh, chimbula, nasema he did it, amefanya mengi. Kanipa muziki sasa napendwa na wengi. Kama siyo baba ningekuwa nimeledi. Yeah, I believe in Jesus cause he gave me sanity. Maisha bila Yesu manze si ni vanity. Kuja kwake Yesu kuku ni eternity. I'm a VP, yo. All I wanna do is make him proud of me. Daba daba do, you make me smile again. Everything I do, he keeps me company. When I'm down, you make me rise again. All I wanna do is make him proud of me. Daba daba do, you make me smile again. Everything I do, he keeps me company. When I'm down, you make me rise again.
Yako yote jumenifanya nsi sote umenifanya nsi kose nsi kope. In other words, everything has been okay. Baraka nazidi kuzipokea. Ataka kuna ida miwanda ninakosea nkipotea. Bado goni rudisha rada. Niko sekilos katweba bado muku jababa. So take it how you want it. Asante cause you done it. From Monday back to Sunday I'ma keep it a hundred. So shika nkupe jo hata nikikosa wuni ita to share.
Mama ni fire.
And that's exactly what I bring to the table. Go money fire, no debate. The Bible says that you can have everything you desire as long as you believe. So just have a little faith. Masterpiece OG.
Niku pepe pe. Shika shika niku pe. Everything for you. Niku pepe pe. Shika shika niku pe. Mama ni fire. Niku pepe pe. Shika shika niku pe. Everything for you. Niku pepe pe. Shika shika niku pe pe pe. Shika 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 shika. Niku pepe, baba shika 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 shika. Niku pepe, olenda ukabaki. Ile time nikiwa mashinani, nikiwa bado dati. Yo yo, weni rafiki wa dhati. Nani yule angedhani ya leo halinge kuwa safi. Safi yo yo. Yo, mi bado nakumbukaga. Oga tulikopa na unga tulisaga. Yo yo.
Watoto wako wakihesabiwa hata mimi ndani. ushuhuda mpaka kwa jirani. Nikamkimbilia huyu Yesu, iliyokunywa na wao pombe wanasema sijielewi. Nikamkimbilia huyu Yesu, iliyovuta nao sigara wananisema sa-
Tusonga mbele, mita kutete. Yuko nawe bamba tu bamba, bamba tu bamba. Eyo ndiye hakimu wa kweli, habibu wa kweli. Atakupa furaha, yeye ndo suluhu. Inua yake beramu, yake beramu. Zile baraka zako zishachiliwa, usubi lake ni njema tu kwako, usubi lake ni njema tu kwako. Mzeche wana
Yemana blese la polikia chanzo
Uno saji
Uno saji Yemana kwa soto kimbo tu
jana kwa kweli Mola wangu nisamehe, nilipotoshwa na ujana shetani karibu anialize. Yale niliyotenda jana kwa kweli Mola wangu nisamehe, nilipotoshwa na ujana shetani karibu anialize.
Upo, upo unapatikana kila kona, tena wewe upo, upo kwa fadhili zako tumeona. Kweli baba upo, upo unapatikana kila kona, tena baba upo, upo kwa fadhili zako tumeona.
And I know, and I know, and I know kwamba unanijali. Yes I know, yes I know, unanipeleka mbali. And I know, and I know kwamba unanijali. Yes I know, yes I know,
unanipeleka mbali. Uko baba nimekuona, moyo wangu ukapona. Ibilisi akiniona inabidi anapiga kona. Najua kuna wengi wanatamani kupona. Jioneshe dadi wakikuona watapona. Uko baba nimekuona, moyo wangu umepona. Ibilisi akiniona inabidi anapiga kona. Na imani kuna wengi wanatamani kupona. Jioneshe dadi wakikuona
Yesu, bam. bambe, bambe, bambe. It's on my vibes, but don't you know it to revise. Recycle, cycle until we get the bass, bass. Watch out, nikupelege na rien kwa Yesu. Ukuni ra ra ra. Jibambe, jibambe. Jibambe, jibambe. Jibambe, jibambe. Jibambe, jibambe.
La 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 la.
Nipati ni non-stop. Yesu wana double to my fish. Maduti na makeki tunakula daily. So ni non-stop. Ana double to my fish.
Shinaga ya ya, anza tena.
no friend of nobody. Girl free daddy, I am a girl free daddy. Girl free daddy, so me no friend of nobody. Girl free daddy, I am a girl free daddy. Girl free daddy, so me no friend of nobody. Girl free daddy, I am a girl free daddy. Girl free daddy, so me no friend of nobody.
Me feel so happy to be created in the image and likeness of me father. I'm no worry, because the pain and the sorrows of the world, them cannot bar. You overcame the world, even night and the cross. Jesus, your holy name, me have to present this a mess. You took away the curse, right now me have to pass. I'll never hear me life, will I forget about your love. Nobody can love me the way you are, the way you do. Because I love you, give me so pure and true, I, so pure and true. Now if you are a girl, feed daddy, you not go out to be sick, but you will put on your Gideon mother. Better love your body, it had the temple of God in this protected from the intruder. Stand for me, but I try pull you down. Be there for your family, you have to stay strong. Only for the God, you then I feel like King Kong. But Jesus had the king right on the throne. Hey, woman, can you have to be a real woman? Hey, forget the past. Girl, this is how you tell me how to move on. Yeah, yeah, girl, free daddy, I am a girl, free daddy. Girl, free daddy, so me no friend of nobody. Girl, free daddy, I am a girl, free daddy. Girl, free daddy, so me no friend of nobody. Girl, free daddy, I am a girl, free daddy. Girl, free daddy, so me no friend of nobody. Girl, free daddy, I am a girl, free daddy. Girl, free daddy, so me no friend of nobody. You know you're beautifully made. Girl, free daddy, and then you're wonderfully made. Girl, free daddy, so never compare yourself. Girl, free daddy, you're special and unique in this face, yeah, girl. Stand for me, your brother try pull you down. Be there for your family, you have to stay strong. Only to get to you, then I feel like King Kong. But Jesus had you with him right on the throne. Yeah, woman, tell you what, be a real woman. Yeah, forget the past.
Your girl Riley chilling with DJ Pink the
first. Spirit rain on me.
Alright, Father God, you know you are the realest thing.
Yo, what one good people, this is Havoc Music and we represent DJ Pink the baddest. Mix it up, kaboom.
Ijaze, ijaze, roho wako ndani yangu watawali. Isambaze, sambaze, neno lako karibu mwisho wa dunia.
Rewind that mega tune.
Spirit rain on me.
Alright, Father God, you know you are the realest thing. So me have to come in at the dancehall thing. This one everybody have to sing a ling a ling. Alright then, come in.
Ijaze, ijaze, roho wako ndani yangu watawale. Nisambaze, sambaze, neno lako karibu mwisho wa dunia. Yeah.
when the spirit bring me life, will never be the same again. Aye, Jesus, you took away the pain and then you make me a be whole again. Aye, me want no other, you are the dada. Man, if I not show that, I see the Gucci and Prada. I see the two parada, I see the Buka Zana. I see the Namjana, I see the Fuku, see the Panda.
Chafua, si kama zamani, biashara imeshakuwa.
Jawabu sikupati, kidogo fafanua. Injili bado safi, hivyo ndivyo mimi najua.
Kama huyu shoti baba, injili gani eti vimbada.
Iyo ndiyo lugha ya mitaa, na wanamuelewa vijana.
Jerry lipoze, ameokoka ama ni mchezo nileze.
Uyu atumwelewi wote, lakini tunaomba Mungu wa muwelekeze.
Mara nasikia kothe, ametua gospel kanisani tuicheze.
Mungu atumia yeyote, sauti sola na shinski wa mdekeze.
Injili hii kweli it's over, injili hii sasa inazama. Injili hii meikoroga, meikoroga, meikoroga.
Injili hii bado inasonga, injili hii bado inapanda. Injili hii haitokoma, haitokoma, haitokoma.
Haipo, haipo, injili yenyu haipo.
Ipo, ipo, injili ya Yesu ipo.
Haipo, haipo, injili yenyu haipo.
Ipo, ipo, injili ya Yesu ipo.
DJ Academy for DJ Classics. Call 0719-386-106. Bring with the best, become the best.
Pastor Nangana, tusi wafuasi, niganizo. Nawe, ulipuzo kanisani juu ya manzi, niganizo.
Kristo usifuate mchungaji, mfuate Yesu. Na mi, waniseme kote kote, simuachi Yesu.
Na, vipi kuhusu namba nane, bado nasikia fununu. Eti alisho, DJ Moane, waongeze umarufu.
Tuwache porojo jamani, ule ni muinjilisti sugu. Na, ndoa yao ni wazi, ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Masi masi kana guardian angel, injili safi siyo na skema.
No, sipingi injili la bado kuna mchezo.
Jerafto na Yunis Jerry, wanaimba injili ya kweli.
Oh, 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 nimekubali bana, injili ya Yesu itasimama.
Binadamu wamenipaka kwenye kona bila plan, imani kwa usina imerun down. Binadamu wanashangaza sana, binadamu wamenipaka kwenye kona sina plan, imani kwa usina imerun down. Nijifiche kusini ama nyande mitini, nabe kwa chini nifanye nini mimi? Nyande mjini nirudi kijijini, niwache dini nipambane na kiki. Nilinde we, naomba unilinde we, wamekuja kuniwinda we. Nilinde, nilinde we, naomba unilinde we, wamekuja kuniwinda we. Nilinde. Oh yo, oh oh yo, oh oh.
Nina 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 songa.
Oh yo, oh oh yo, oh oh.
Nina 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 songa.
Oh yo. Slowly, nina come slowly. Adi general, umenondolea ngori. Ata noma na matrezi kikamholi. Niki nilma baraka zina kamholi. Godi wa badadan, bad vibes a come ni wa scatterdan. Bila wesi wezi na kucheki, you the smarter man. Kwani watagwan, you the badadan, you the badder one, you the god above, yeah. Baba mina kupenda, mbele yako tunasarenda. Asante kwa yote umetenda, atufea nino kutenda.
So fresh.
everything nice. Me burn them straight, me a kill them with the vibe. Yeah, yeah.
Don't be in a tikonga na we. Your man and it a back in a way. Yesu Christo na kuita ya we. Ya we, ya we. Don't be in a tikonga na we. Your man and it a back in a way. Yesu Christo na kuita ya we.
Mazishi, na maisha yenye mimi ninaishi. Nipe nguvu nimpige ibilisi.
DJ Pink the Best.
Without you, natuwa bila we nishapotea. Me Father God, you make me wanna fly. With you I feel like I'm touch the sky. Mbiye na jikonga na we. Yo mana nitabaki na we. Yesu Kristo na kuita ya we. Ya we, ya we. Mbiye na jikonga na we. Yo mana nitabaki na we. Yesu Kristo na kuita ya we.
Neema, 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 Baba, umejawa na neema.
DJ Pink.
Baba, umejawa na rehema, rehema, rehema Baba, umejawa na rehema, rehema zako zanitosha.
Yeah. sivuti shash, sivuti mashisha. Msalabani yote yalikuisha.
Cheki, cheki,
oh na na na, amenigusa, amenigusa ro.
Cheki, cheki,
oh na na na, Mungu wangu ndo bazu.
Cheki, cheki,
oh na na na, amenigusa, amenigusa ro.
Cheki, cheki,
oh na na na, Mungu wangu ndo bazu.
Nasema God ame come through, eh, ame come through through. Nasema God ame come through, ooh yeah, ame come through through.
Ame control, ame control, ame turn around my life now you know. Atanikiwa low, atanikiwa low, niko na furaha bado wana nilo.
Hasa mini wake, mwana wake, alinipenda toka enzi zile. Mini wake, mwana wake, alinipenda toka enzi zile.
Ame control, ame control, ame turn around my life now you know. Atanikiwa low, atanikiwa low, niko na furaha bado wana nilo.
Ame control, ame control, ame turn around my life now you know. Atanikiwa low, atanikiwa low, niko na furaha bado wana nilo.
Cheki, cheki.
For more mixes, log on to www.djpink.co.ke. Pink DJs Entertainment.
Must one on the pose, David Wanda.
Kitty,
umefanya majabu,
majabu,
wachaseme leo. Utakuja baba, na ukasema nikikwamba utasikia. Na ukasema nikikuita utakuja baba, na ukasema nikikwamba utasikia. Watajuaje ni ukweli ati hujawahi feli? Maneno yako ni ya kweli, watajuaje na sisemi? Ni wewe tu ufufua wafu baba, ni wewe tu uinua watu baba, ni wewe tu ufufua wafu baba, ni wewe tu uinua watu baba. Umefanya majabu, kanitoa chini, kaniweka kati, kanitoa kati, kaniweka juu. Mungu kweli we mkuu. Hey, Bwana oya,
oya,
sister oya,
oya,
ametenda oya,
oya,
oya, oya. Hey, ni wewe tu ufufua wafu baba, ni wewe tu huinua watu baba, ni wewe tu ufufua wafu baba, ni wewe tu.
Nimewacha na sore,
na sore.
Sasa mambo kwangu ni shware,
shware.
Sababu yake ye, ni nani kama ye? Wakati nilianza boda boda,
boda, boda.
Mabaya wakanena wakaoda,
wakaoda.
Cheki sasa nimevuka boda,
boda.
Sababu yake ye, ni nani kama ye? Wakati mchungaji aliniacha,
niacha.
Nikawa kondo bila mchungaji,
gaji.
Sasa ni nani angenipa maji? Lakini Yesu akaja kanipenda,
kanipenda.
Na kila siku mimi nasonga mbele,
mbele.
Baraka zake ziko tele tele,
tele tele.
Sababu yake ye, ni nani kama ye? Sababu yake ye, ni nani kama ye?
Sijapata mkombozi kama Yesu,
yeah.
Sijapata mkombozi kama Yesu aliyeniokoa, nani kama yeye,
yeah.
Sijapata mpondaji kama Yesu,
yeah.
Sijapata mtetezi kama Yesu aliyeniokoa, nani kama yeye.
Wengine nao nikawaamini, wakamba siri zangu za moyoni. Wengine nao wakanisaliti, wakunichoma kama kibiriti. Wengine nikadhani ni makosa, kumbe ndani yao ni magangsta. Wengine nao mimi nikawapenda, kisha wakaringa wakaenda. Lakini Yesu akaja kanipenda, akatoa mimi gizani, akaweka mimi mwangani. Sasa mimi nang'aa angani, sababu yake ye.
Entertainment.
Nitasimama, nione Mungu wangu atakayoniambia. Nitasimama, nione Mungu wangu atakayoniambia. Katika habari zangu za kulalamika, nipokuwa kwa mateso moyo wangu ulifadhaika. Nipokuwa sina pesa moyo wangu ulifadhaika. Nikafikiri Mungu wangu ameniacha. Nikafikiri Yesu wangu ameniacha. Kumbe Yesu wangu baba yangu yuko nami. Kumbe Yesu wangu baba yangu yuko nami. Nipomuita Jehova baba yangu akaitika. Nitasimama katika zamu yangu. Nitasimama katika zamu yangu.
DJP playing tomorrow's hits.
Akaniambia niko nawe mwanangu usifadhaike. Ndipo nikajifurahisha kwa Bwana Yesu wangu. Tena yeye hunipa ajaza moyo wangu. Moyo wangu furahi na Bwana Yesu wangu. Akaniambia niko nawe mwanangu usifadhaike. Ndipo nikajifurahisha kwa Bwana Yesu wangu. Tena yeye hunipa ajaza moyo wangu. Moyo wangu furahi na Bwana Yesu wangu. Nitasimama nione Mungu wangu atakayoniambia. Nitasimama nione Mungu wangu atakayoniambia. Katika habari zangu za kulalamika.
Chakula lia wewe ni upendo, yeah. Nasidi amekubali.
Asante kwa pendo. Chakula na chakula lia wewe ni upendo. Nasidi leso mekubali.
Wakakaza nkakazua na mahoya. Niko happy, niko happy in Jesus mighty name. Eh, itadai go tonga ya ide. Wewe ni Messiah, ni Messiah, ni Messiah
konsea. Tufinya finya finya me tukipotea. Tureke misha me tukiropoa. Tufunga funga funga me tukinyanyaso. Tupiga piga miyange. Piga miyange.
DJ
Funga funga nge tukinyanyaswa. Tupiga piga niyange.
Giddy. Vibe.